banautale siba kusamoyo mkawefuga gubaliko wokulwanyisa ekirwadde kya kokoro mu Uganda bino babiyogedde mu kutongoza misinde gya kokoro ebimidwaga kansa arwana gisuubira okubeerawo ng'asatu mwezi ogw'omunaana omwaka 2026 mu kisaawe ekyekkololo okusobola Uganda Cancer Institute abalwadde abakokole 136 be bazuulibwa mu Uganda omwaka oguwedde so ng'abantu 214 mu Uganda olutuukidde olwaleero nga be bafa endwadde ezeekuusa kirwadde kya kokoro newankubadde nga obwetaavu bwe buli obw'obujjanjabi naye Uganda ekyetaaga ebyuma ebiyeeyo mu 40 n'omusobyo okusobola okuwadaawadako mu kukalirira abalwadde ba kansa nga mu kiseera kino bisatu byokka bye biri mu Uganda wali emulako kakati bannaalotale nga waliwo omu ne bank ya Sesinale mu kutongoza emisinde gino egy'omulundi ogw'15 balaze nga bwe waliwo essuubi okumaliriza okuzimba ebifo omunatereka ebyuma ebikalirira kokoro nga basuubira okumaliriza omwaka 2027 bwe gunaatuukira kyokka beetaaga ensimbi eziri mu bukadde 12.5 obwa ddoola eza Amerika okugula ssaako n'okusomesa abasawo bakuguke mu byuma ebinaaleetebwa okuterekebwa mu kiterekero lino Sipiika Palamenti Anita Among'o mu kutongoza emisinde gino agambye nti President Museveni waakuwaayo obuwumbi 300 ku mulimu guno era ne yeeyama nti Palamenti egenda kuteeka amaanyi mu kuvujjirira enteekateeka z'okulwanyisa ekimbe ekyakokola Joseph Kiwanuka bali ku ddembe yesenkulu wa Sentinel Bank abamu ku bavujjirizi aliko byayogedde
olwaleero tukunganye wano fenna nga tulonkinga run oba emisinde egy'obulwadde buno kokoro obubonyaabonyeza ensi yaffe baganda baffe mikwano gyaffe bajjajjaffe bonna n'abantu abalala bajja okufuna obuzibu mu bulwadde buno bwa kokoro Sentinel Bank ebadde ne Rotary Club emyaka 15 kati nga tukwatagana wamu okulaba mbuno tulwanyisa obulwadde buno obwa kokoro si mu kansala niyokka n'ebifo ebirala mu nsi yonna